ZWAP.com.
Angela Gongo, be my way. I need to suspend the money, and then go.
angithi sibelile ngcono sekele
bavele basho angitshela konke okubi ngawe
angithi ngikutshelile manje seyiphelile angithi ngikutshelile manje seyiphelile
bavele basho angitshela konke okubi ngawe
yabona seyishayile inkinga seziphelile yabona seyishayile inkinga seziphelile
siyayifuna ukuyekela siyayifuna ukuyekela
umzwisa ubuhlungu maningi mazwi
ZWAP.com.